fedde kumani do kebal fayoto yirwere boyore holiti hakilaji kewdi kandi jokkede de dido joda halaji yella leede amendi kebal mudum an heba yarde yeso Boubacar So kanyum woni jottino hala fedde juinaane fa wada joda hala o hakone malin kobe o mo haltana mem yoga e hakilaji kulitaadi
sembide jogolalamu e heewdoji kebe untande hore yirwere kebe duminde watande hakilo jogolla jawdiji leedi ndi hokude tajoral bangal labal e yidi jogolla jawdi furuba non dun faabaade kabaru kebe rewbe hayebe e lojabe wutude am sadaji lam o dawrude no kebal njamma latone o munya kala no koji do dum waawde hebede
dido hakilaji kulitaadi ka madu sise holiti wiide dum waawa imminde wakati goto kebal leedi amendi lewi on do dunke andan do kabaruji bilide kebe ko holitaale dido joda halaji waawa hunchude so nabira yeso wakati goto kebal leedi
ces recommandations n'ont pas été
dido yilaji di wada gafi yalla hunchande hore kebal leedi mali tabi dum no wattu dabbo don fa goto yilaji di fanda mudum na fi yirwinde no haniri bangal lebbi joy fa jegom ma hitande e ku fawi non bangal kebe kay dido yilaji di fanda mudum na fi yirwinde kebal mali don e don ma dun le lebbi garoji di
on do hakile ka Umar Biti Bali dunke ande bangal kebe gondini dum lamu leendi jey nyibude gollirdi e waawi hebude mudum jawdi bawdi lata sababu nabira yeso kebal leendi
fuke leta wose trouve de
hani lam o kebal hore mudum sababu ji kebe yalla dara am sadaji leedi ndi fufana yowede do kebe yigaji leedi an hani lamu heba dum no ngidum modo ele kabar jagu mudum sabe dum yon wigal wonande kala kabar kebe nimmi la wide dum do hana yebede ele wato dabbo kay dum newata ko
haya kanko professeur Sekou Diakité jangino wo jande do dore nokku mo nodirta faculté de sciences économiques et de gestion de Bamako kanyum ka tayori wede ko holita e lido joda halaji bangal nabirgol kebe leedi amendi yeso no oyroyi na do no taadiroy fu latto
la relance ne peut pas être
huntude kabaru kebe goto gollede don e don siki wala dum kay kan hani dum do hebal lawul e ko rata ko lam ko be na hani wattana hakilo yilaji mbawdi gollirede no yawiri yalla bilidi nanja nafaka joda halaji di ko hawra e do mudum e ko rata ko latto sababu yidunde kebe leedi ndi
l'économie mais dans le temps
professeur Issa Sako kanyum dum dom tawa ga holiti wiide wana wakati goto tam dum waawi hebude lawul
effectivement le dialogue
ngonga jati jodo halaji di ko hawra do mudun no wana honi yidunan kabaru kabal leedi ndi don e don madun no biltutelaji leedi mali denati di kay dun do hebe ni enne kanon ko hani kay yu ewde kala mbawdi gollede le wattu dabbo ma joni ma le dubi didi garoji di
dans les 2 ans à venir
michin tinde tan wiide hakilaji chapan joy e jena e woni ko holita le dido joda halaji irtu malin kobe bawdi latade sababu nabirde yeso kebal leedi amendi.